Gana Eva.
Yeah. We see my home medi. Korobinyo one time. Asa vunja mbao. Watu wanakunja kwa wanakuja kuja kwa wanakunja bab. Kande dako navokunjwa kunjwa kisalafu. Wona kunja kistaarabu. Mini kikunja nimekunja sichekeshi mana miso yote vunja mbavu. Alia wakunja maji. Kiche kitire ngware. Wona kunja sire kuku. Minka juu na kunja sire kware. Kuna dogo kanambia. Blaza Korobinyo. Mina taka kwa kajuriet na Romeo nikadunga. Bada kujua na chosema sio. Afu demo kinkunja mi wana cheka he. Pumbabu. Usinga patikana bila yes kunja mbabu. Misi pen mapenzi ya bongo wana boa. Mima penzi yangu toka India demu kimsaidia tu unaoa. Hai. Let me take you back to the good meal the car. Korobinyo way. What's my home medi. Yeah, chemchem hood. Yeah. Kono mechoka kumba msama. Jendaye kumba msada mana kuna watu wana piga ngumi jiwe kakicha. Asa acho tani wako. Wakutania baba mbae sio baba yako. Utakura kichapo. Kuja kushuka hee kumbe baba wa wenzako. Asa utachana nini wewe. Utachana kama mimi wewe. Najua na voja mini wewe. Achana na mimi ntakuaribe bla jaribu chana nywele. Bas kweri. Ukiona shure ngumu bas veri. Utajikuta uko home baba kisema. Utakuro richo panda na umepanda bas kweri. Kuna madogo ni wagumu watari. Uwezi kwa wapiga kwenye gari. Prof Kizari jaribu kuwapiga kajikuta akisema. Piga makofi. Piga makofi tafazare. Piga makofi. Piga makofi tafazare. Yeah. Let me take you back to the good music guy.
Good music guy.
Najua nini?
Jona
prince wala princess. Nashangawa na bonita king of New York, bab.
King of New York.
You know what is happening here?
You know what is happening
here? This my home medi.
This my home
Korobinyo.
Korobinyo.
Iga na iva.
Iga na iva.